She's better than the rest. She's better than the rest. Mi kwambia na vo test. Watanipa mother guess. Kwa kena invest. She's better than the rest. Anapenda kwenye gari, anapenda kwenye text. Akinwa kidogo, anakuwa mwepes. Baby, nataka some more. Missy Juti.
Forever me.
Forever.
Forever me.
And never.
Forever me.
Forever.
Forever me.
Na sikwachi.
Forever me and you. Forever me. Now we're. Forever me and you. Forever me.
Neni
bamba.
Neni bamba. Nitampost kama teaser. Na muje de mi vida. Leo si yomvudia Ibiza. Kanipa tunda la Eden. Akini kiss na jiis niko even. Ex wote si wa miss tupa pemben. No lie, no lie.
Missy Juti.
Forever
me.
Forever.
Forever me now we.
Bamba.